Tangazo, tangazo, tangazo. Watoto wazuri hawataki pesa za mawazo. Ukimtaka uwe na hela, salamu nyingi, story nyingi unamkera. Ukimtaka uwe na hela, salamu nyingi, story nyingi unamkera. Mana makeup bay, fiatu bay, na nywele bay, vinataka mani. Kaukote, usisoge, bure bure utamu watakupa nani.
Wanaume atuongei, tunafanya vitendo. Yani bora tufilisike, wa enjoy wa leko.
Eda unataka pesa,
yo chukue.
Pome wamesha zileta,
yo chukue.
Ama ganja ya kunyeta,
yo chukue.
Ama unataka
yo nikue.
Niko na demu wa mtu, ondoa kamera.
Crap. 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 Issue. Crap.
As you know one of my crap. As you know. Crap. Wale za nino fonikio gafa binivu. Kumbe nimejipanga niko fululu. Wale wambea na wachawi wote macho juu. Wanabaki kutapata pa what can I do. Mbona sasa nimechoka, wananiomba vocha na baki na ropoka. Vicho vyao vimechoka kwa stage kama foka. Mana nani ogopa.
Ishu. Crap. Ishu. Crap. Crap.
As you know one of my
crap.
As you know.
Crap. Crap.
Hey Kibela, ay Kibela, buena Kibela, ay mar Kibela, hey Kibela, ay Kibela, hey Kibela, hey buena Kibela, hey Kibela, ay Kibela, ay Kibela,
Cholesha, una Cholesha, dime kubamba, 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 una Cholesha, Cholesha, una Cholesha, dime kubamba, 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 una Cholesha.
Push you on a man. I buy you on a man.